quoi.
Yo, Alex.
Hey, they never thought we could bring it like this, huh? Yo, Alex and they roll like this, huh? Hata kama mambo Johnny Tricky, huh? Waonyesha itakuwa fiti. Umefanya maajabu, na siwezi kueleza. Hata nikiteleza, nishikilie. Bamba, hiwa kofu, nishikilie. Bamba, bamba, nishikilie. Bamba,
kwa msalaba, yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba, alimaliza kwa msalaba. Yote yaliisha kwa msalaba, yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba, alimaliza kwa msalaba. Yote yaliisha kwa msalaba. Ukiona walemewa kimbilia baba, akina ndugu na akina dada. Alikufa juu ya sisi sote, so usiogope. Mali kwa mali ni misumari, sumari ndiyo Yesu wakaniokoa. Sio kwa mali, kwa mali ni misumari, sumari ndiyo Yesu wakaniokoa. Msalaba baba baba lilife, ona mimi sina woga, ona mimi sina fear. Hata nikiwa kwa noma, ona baba unanisikia. Shetani akiniona, oma yana kimbe. Yaliisha kwa msalaba, yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba, alimaliza kwa msalaba. Yote yaliisha kwa msalaba, yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba, alimaliza kwa msalaba.
Ni wako toka Monday, Tuesday, nisikusahau Maulana. Ikifika Friday, Sunday, kanisani niwe ibada. Ni wako toka Monday, Tuesday, nisikusahau Maulana. Ikifika Friday, Sunday, kanisani niwe ibada. Basi cheza day, dance day, ukiweka day kama Daude. Cheza day, dance day, ukiweka day hata kide kide. Tunalala amka, lala amka, Yesu anabebea. Tunalala amka, lala amka, sisi kutumbea. Tunalala amka, lala amka, Yesu anabebea.
Ona na mama shwana mapozi yetu. Uya rafiki
bando.
Ni wangapi niambie walitembea juu ya maji, yeah. Ni wangapi niambie kupanda juu bila ngazi, yeah. Ni wangapi niambie kuponya sio kazi. Amenipa kila kitu, wazazi mavazi, yeah. Akitembea moyoni, akitembea moyoni anabadilisha. Akitembea moyoni, akitembea moyoni anabadilisha, yeah. So na msifu nao nao, nakatika nao nao, eh, eh, eh. So na msifu nao nao, kiongozi na ngao.
Fuate, 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 usinifuate mimi.
usinifuate fuate fuate usinifuate mimi nikitoka nikiritani fuate nikipatana na mafans usinifuate na nikitulia kejani fuate na hizi kama niko fine usinifuate nikitoka nikiritani fuate nikipatana na mafans usinifuate na nikitulia kejani fuate na hizi kama niko fine usinifuate wema unafadhili usinifuate mimi. Wema wako unafadhili zinifuate mimi. Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate. Shaka. Zinifuate fuate fuate zinifuate mimi.
Abba father, tukianza tulimuita maranatha. Blessings tuka gather, tuka songa father. Sai tuko 40, Alibaba. Abba father, tukianza tulimuita maranatha. Blessings tuka gather, tuka songa father. Sai tuko 40, Alibaba. Abba father, tukianza tulimuita maranatha. Blessings tuka gather, tukasonga father. Sai tuko 40, Alibaba. Abba father, tukianza tulimuita maranatha. Blessings tuka gather, tukasonga father. Sai tuko 40, Alibaba. Kenya to Japan, tuna fly Peter Pan. Pan have na mafan, tuna favor na ayam. Ya moza aje YCG Ban, ban, nema sema semi homi homi.
Just a man, usishusha ham ham. Straight at the sinner, yes we can. Washed by his blood, see what a bam bam. Strapped, now what did they both feel run? Run, not done. Usemi, ndo tunaanza basi kujeni. Tunarusha, kubomborosha, ey, wanashangazwa na humgeni.
Hii ni bomba I say, maisha bomba I say. Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say. Ha, bomba I say, bomba I say.
Sure, been psycho on this. And I've been good on this. Jesus one day basi come hum nipe tabasam iguse mara moja na faham iguse mara moja cause you can iguse mara moja it's your turn iguse mara moja ni melan kwamba listo west bado wendo mamba listo best bado unani pamba kiston red bado unani kanda this quest towa towa ka
nimejaribu solo nimejaribu solo give me one time nimejaribu solo nimejaribu solo give me one time.
Give me one touch, Jesus. Give me one touch. Give me one touch, Jesus. Give me one touch. Give me one touch, Jesus. Give me one touch.
Oh, see you now. Na feel kupiga sangwe, sangwe. Vigelegele na nderemo. Kwa maana Mungu wangu, Yesu. Amenipa tu na niko zile za. Na feel kupiga sangwe, sangwe. Vigelegele na nderemo. Nitapiga. Kwa maana Mungu wangu, Yesu. Amenipa tu na niko zile za.
Yes, kibo, yes, sangu.
Zile za.
Yes, kibo, yes, sangu.
Zile za.
Yes, kibo, yes, sangu.
Yesu. Amenipa tu na niko zile za.
Yes, kibo, yes, sangu.
Zile za.
Yes, kibo, yes, sangu.
Zile za.
Erro. Ra, ra, ra.
Ayo, Alex.
They never thought we could bring it like this, ha. Yo, Alex and they roll like this, ha. Hata kama mambo Johnny tricky, ha. Waonyesha itakuwa fiti. Umfanya majabu, na siwezi kueleza. Hata nikiteleza, nishikilie.
Bamba,
hii wakovu nishikilie.
Bamba,
bamba, nishikilie.
Bamba, bamba.
Sana.
Sana.
Na shule haja lipo bana.
Ha.
Magoti yamepiga sana.
Ha.
utakuja lini baba? Hey.
Na baba umenyamaza sana, na nyumba hajalipo bana, na kazi imekuwa ngumu, mapato yamekuwa duni. Baba shuka ujionyeshe, imani yao baba urejeshe. Hata kama mambo joni tricky, waonyeshe itakuwa fiti.
Umefanya maajabu, na siwezi kueleza, hata nikiteleza nishikilie.
Simba wa Yuda na guruma na kiguruma.
What's wrong?
Simba wa Yuda. kando. Shida ni mingi kama risasi kwa movie ya Rambo, Rambo. Lakini Yesu suluhisho kutoka kitambo, Rambo. Mataimi na uba ta skuli, maisha mitihani bila skuli. Shetani kujaribu kunikuli, lakini kwako natulia tuli. So sitaruka kama tumiri, nitakungoja nitasubiri. Na ukikuja mambo kuliri, utafuta machozi ya tuliri.
Shukuru niko sawa, so mina vimbada na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Vimbada, 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 energy. Sinaji,
sinaji.
Yo mana vimbada, 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 energy.
Sana I kuse. Ukibelieve bati do na connection DSA.
Siste umetamani sana kusle.
Bati na kuangumu day by day.
It's simple. Samson 19105. Nobody is the lamp unto my feet. So attack what is and I check if it. Nina manga city shiki. So nakanyaga with confidence. Najua God na kisema is so competent. Uliza Jacob is the evidence.
Ata ikuwe haduna.
Unatafuta dishi ya kushiba, hey, yeah. Kuna dishi fulani KDA, yeah.
Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya mitumu
KDA, yeah.
Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya mitumu
Power, KDA, yeah.
Siwezi toka on bila breakfast. Me say FF, me tell you food fast.
Na dishi anytime, any day, at a Monday. Na dishi daily, singo jipaka Sunday.
Besta ya kija, na mpaki pande.
Tuna dishi wote, tunapiga asante.
Joshua, 1+8. Mawadi yake ndo mina meditate. Ina educate.
Shika, it's not too late.
Kula neno, kula neno. Kula neno, kula neno.
Kula neno,
kula neno.
Sijui mimi ni nani. Na misiku nilikuanga na semangazi. Na saidi ya mademo nataka kuzini na mi. Hello, ata ipik miniki call. Hello, ata nipik miniki fall. Hello, nime promise nita man up. Hold up, man please usi hang up. Hello, utire na uru. Utire na uru. Utire na uru. Hakuna matata nani utire na uru. Utire na uru. Utire na uru.